changu buli muzenda ngwe yambisa nganjagala kimunyiga kyondeke naye bambi wandaze woli ngande buso byanja kufayo nsikiriza nkwebaze nsikiriza nkutanyuse ombelede omulamu gwange ombelede omukono gwange
Tracks today.
Queen of my heart, your God.